another one.
Tuko na fram, ziku metupa pesa. Q-boy, mwambie moze, yobo, netaji densa.
SGS
Vantete vakuntango. Ende Sambuka.
Some judges
touch.
I'm a rapper, kiboko wa babishu. Jini na nuka kama vile chuu.
Nimetoka Mtwara, nao nikoda,
mina saka mare.
Cheki na vungara,
atare.
Majungu na maneno misi
jare.
Tulikuwa wasafi kabla WCB. Maneno ya machafu haya ni vunjisi vi. Navo panga chatu anapata bibi.
Yule mshamba ni nani anaongea kusumi?
Eti mini nyani eni soko ya nguruwe. Anti mpe vipodozi na wanako ajichubue.
Unaongea kusu nini? Mpaka we mkata viuno na unaongea kusu mimi?
Amo rapa, kiboko babishu. Jini na nuka kama vile cho. Amo rapa, kiboko babishu. Jini na nuka kama vile cho.
Unapigia mziki mnene, watu wote wanajua. Tukitimba sa jini, nazani kazi ya tunaijua. Tunajirusha, hawa tatu kuda. Tunajirusha, hawa tatu kuda.
Ram, ziku metupa pesa. Q-boy, mwambie moze, yobo, netaji desa. Nao niko jimu atengeneza sex bot. Oh, sex god. Kutoka kwa mguu, mpaka leo na drive. Karibu hamo rapa, style easy. Wananiti hamo rapa, role model, wamo nice. Wanoni this is your fee. Ni eat underground, kesho nobe selfie. Sita futi kiki na utafuta bingo. Wopo ilipige kapita, wondo demu wa
scandal. Demu wa scandal.
Hamo rapa, kiboko babishu, jini na nuka kama vile cho. Amo rapa, kiboko babishu, jini na nuka kama vile cho.
Unapigia mziki mnene, watu wote wanajua. Tukitimba sa jini, nazani kazi ya tunaijua. Tunajirusha, hawa tatu kuda. Tunajirusha, hawa tatu kuda.
Soma poko poko na manjari maugari. Hii ni kichwa kipya kabisa. Kama kalambwanda.
Amo rapa, kiboko babishu. Jini na nuka kama vile cho. Amo rapa, kiboko babishu. Jini na nuka kama vile cho.
Unapigia mziki mnene, watu wote wanajua. Tukitimba sa jini, nazani kazi ya tunaijua. Tunajirusha, hawa tatu kuda.
Some touches. Some touches.
Touch, touch, touch. Here's another one. Touch sound.